Let's make noise.
Ako tunakosoa chola. Numero uno arachuga mano tuno. Nataka kona mikono ikiwa juu ya ceiling. Nataka kona kiuno kilichofungwa beri. Nasimamia isho jiwara wara no stelling. Sola po party party, so let me say something. No loneliness, forget what else. Na cheni handle my business. Come closer, zero no even no distance. Supo na ta a city finest. Nobody gone mess. Na bado tunabuki. Na bado na bado tobuki ya today. Just move your body. Baki na nani unadhani kacha uzuni nyumbani kwa machizi na majirani. Sina maana ya kukutoa kwenye mudi mani, kuweka ukweli hadharani mani. I am the man with the master plan. It's so good, let's have some fun. Just move your body.
I appreciate D2 da, D2 da.